mukomu kulemezo wegwange jenti kataha Museveni agumiza obweyamo obwa gavumenti okunyweza amatendekero g'ebyobulamu olw'okulinnyisa omuwendo n'omutindo gw'obujjanjabi. Kataha Museveni alagidde amatendekero gano ganyweza omutindo ogwetaagisa era nga buweereza bwanukula obwetaavu obuli mu katale ak'obujjanjabi. Asabye abasomesa abasomye obusawo okunywereza n'okuweereza mu mutima ogw'okwogengereza n'obwesimbu eri okuyitibwa kwabwe okw'obujjanjabi. Bibadde mubaka bw'atisse Minisita Mbeezi akola ku matendekero agawaggulu ky'ebyenkuzaso muyingo mu kutikkira okw'omulundi ogw'17 ku Uganda Institute of Allied Health and Management Sciences wali e Mulago.
Bagezeeko okulaba nti n'abantu bagenda okujjanjaba babakukwata mu ngeri esinga okubeera eri professional, engeri esinga okubeera nga y'amazima, engeri esinga okubeera y'abantu balamu. Bamaze okukuba ekiragaano ekyo kyebakubye, ekiragaano ekyo bakinywereko kibeere nga kitambuza obulamu bwabwe okutuuka professional ne baligivaamu.